au playjams.com.
Nalite mwa kubamu chini chenu lesa nekabila chini chenu mubumi bandi nalibele lokumi mwa kupepa no kufunga etintu ishikafiria urilesa wandi David yatile hati chaliwa mapo ukwikaririla Mucheni chenu imyaka nemyakape ichebo chenwe chakuria chandi chakumupashi ishi tunabelesha pano shalo nalashita makapabu ushiku kese ukasange nalashita makamunga na yobe nerimbo mukanwa kandi lesa ufwa ipepo yandi ukufuma mumweo wandi ya Yesu usungile ko ichichete kelo chandi ne mwana ope nipo ya weo
ya Yesu
mujikate na kubunko wenu musende na kumulu naona ula generation yes ya mubwaiche pwandi nalite mwaka kuikaririla munganda yope kekaririla muminwe yobelesa ngafiria ipola mumino yandi inechimpa shota kwalesa nande na Yesu andi mabamona ine mamona nilesa pano isonde nalaya ine na musasa kalapa fiena lesa ubushiku na kasupa kalapa fiena imwe mujikateni pona mujite ubukata yawe ukwisa kwa Yesu wadi nebusa mucheni umwana wakondo lesa ufwa ipepo yani ukufuma mumweo wandi Yesu usungile ko ichichete kelo chandi te mwana ope nipona yaweo mujikate na kuboko wenu musende na kumulu
bulungu wandi
lesa ufwa ipepo yandi ukufuma mumweo wandi usungile ko ichichete kelo chandi te mwana ope
CoPlayJams.com.